7. Hakuna netu die like NO7. Pombe kama chai wima wima, vichwani lemolani kimasai. Tuna maruani like tumepigwa vipapai. Nenda wambie tumejipanga, wakicheza na muda tashia kudanga. Nenda wambie tumejipanga, sio leo wala jana, kitambo tumejichanga. Leo pese na bonga, boss nipo kimia kama shamba. Kila dem kanga moko kama tanga. Gatembo uchanike msamba, boy from Rock City, echi bad number. Nipe ni kupe, ni gande kama kupe. Wenjani Karunado mina cheza guu zote. Seze na muda kote kote, zile hasna siko rote rote.
Cheza na baby chumbani, usicheze na muda. Shingana nami, tapoteza muda. Nifika usikilie, hapa kukubu kubata. Takachokyo na wakulie, mimsanya kate tabata.
Kama zote, baby kama zote, ndani ya one hour nisha kula bata kama zote. Kuku kama vyote, na mkwanja kama wote. Stegemee kwamba tuishiwe tukukope. We, mupe muruke, wachini fate juice ngoje tushuke. We, mupe muruke, nipo na cute bed please do sishoboke. Nenda wambie tumejipanga, wakicheza na muda tashia kudanga. Nenda wambie tumejipanga like Aziz Bank, pesa chaf bad numbers. Nipe ni kupe, ni gande kama kupe. Wenjani Karunado mina cheza guu zote. Seze na muda kote kote, zile hasna siko rote rote.
Cheza na baby chumbani, usicheze na muda. Shingana nami, tapoteza muda. Ukifika usikilie, hapa kukubu kubata. Takachokyo na wekulie, pingsanya kate. Yeah.